trendybeats.com.
Toa bongo nimefika mpaka china toto zipuka kishungi nimezima amenipa lunch nimekula mpaka dina hii Santana, Santana kitandani maji maja na pambani kana inama kana voyo kota kama uwa kama sikopeshi kopeshi kama pambiri mbiri sina break na kando ndesha mwiri kitenesi kitenesi kameni kiri kiri imara kesu Asani yoneshe yaricho kupa mama Sugua 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 Mama we Sugua
Odi, 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 odi,
odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi,
odi, odi, odi,
odi,
odi, odi, odi, odi, odi, Bandika pandua o oh, dada day yani kama gaga limekoma kwenye guu
sugua 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 sugua
mama we
sugua 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 sugua
oh yeah baby waki weka na weka
weka toli
kichomona choma
Weka paka down
Weka tone
Wamesha watoto wa town
Weka tone
Weka kama unasusa
Weka tone
Misobie zaki sambusa
Weka tone
Weka 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 paka down
Weka tone
Wamesha watoto wa town
Weka tone
More music on trendybeats.com